실성 우자우 에이어 DJ 무신도 오브 언더 비치
mtazamaji wa ITV kula chuma hicho
Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni. Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni.
Hey yo DJ, Mushizo on the beat.
Ready again. Ready again. Ready again. Ready again. Ready again. Ready again.
Cheza unavyoweza kutoka hapo kaoni.
Kula chuma hicho. Kula chuma hicho.
Wewe mshizo utawaua.
Cheza. Hapo kati butterfly. Cheza. Na pembeni butterfly. Cheza.
ITV kula chuma hicho 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 kula chuma hicho
Hey yo DJ Mushizo on the beat
Cheza unavyoweza kutoka hapo kao
Wewe mshizo utawaua.